kabaruji meden le rezo ngaji yingo wongo kabaruji le rezo ngaji di ketine kabaruji di altiner fuf do sidio tamani
gagni kante to boggi jande ga fandu hala mamadou samsi ko jam nyali sakrabe hedibe to bonya gara ton ko buri ben teme dono surbaabe nan gunde ekitade golle puddi yalla e darno am sadaji mabbe bangal tariki hande e memana hala tuguna danki finata wa habe mo darande mudun na momni sanne e le golleji den e le jokola basiji di woni sema ko ja men no kirdu hande bismillah sakrabe denno to boyngara ton mbien ko warata tem dara surbaabe na gondi ekitade golle fuudagol denno go mi jo federobe yirwal anyaaji AES faanda mudun yo newa munya kebal robe mbien e buutagol wita wita jamare kiriduuji di kedde na fashitango Ousmane Niali Bouli e Alcisse
Germain Aro yo janguɗo jande ne mi noddirta secrétaire de direction so heɓi diplôme muɗum ko ekkititoɗo wadde puddi le ñalawma hande o golle mo anni wadde ko heɓa daranade gurdam makko
mi wari ekkitade fuɗugol saabi jande secrétariat direction gaɗanomi mi heɓi diplôme an ka mi heɓa e golle ɗum wadde cuɓɓimi wadde ɗum bandiraɓe an rewɓe hewɓe gonɗo garam ekkitade ɗum ley gurdam am patimi fawa dow saraɓe an e bandiraɓe an worɓe ɗum wadde garam ekkitade o golle ɗum mi waɗan fa janggo dañe ko mbawmi sodninde hoore am le djiba yaltata batte majjun wadde mi taxbono horam
landin be deedo jande kanyo en ka holti wede surbaabe rewbe ni anni wadande dum yalla na heba taranade hore mu em faabo galleji mu endu kadija karambe yo goto e deedo walde ne noddirta AES bajangara
donc anya da
fanda mudun yo dartude bibbe rewbe yalla ana gollana koy mu ben anda ana mbaye wadde dun fa keba ko kasindini darano koy mu ben dun du yo birugol gongol bibbe rewbe dun tan fanda wadde amen de jande
to mi bettike daado jande on do hakille ana wawi latat sababu du darnude cholagol surbaabe rewbe yaade le galluje mawde yakunja gindo kany woni lamido waldina mi noddirta AES bajangara
service pour le double dum golle bangal yirwer region o odon andi le laddeji di watti jono bibbe rewbe hewbe won tewto be yaade jolaari sini be dilli yaade golleede nokkuje godde be kawre tiidallaaji sini be mbaayi wadde di golleji jango be mbaawana koy mabbe taranaade ko be kasindini tawi tiidallaaji fuu be kabay dum woni faanda de jande fasi tawa won tiidallaaji e men kawri
d'autres personnes
puddudo le lewru avril hitan 2026 ndeedo jande go oberde ko yottoto surbaabe rewbe temdere kany en woni ngadnaabe dum yimbel heebe wobbe kasem walam janginede kany en du le lewru octobre ngarwordu teme didi woni ko goto goto mabbe fuu yobata fa windo lewru fuu ujinere be yobata
to anso ngoton walta ma wiide golle mbien tawtago plaque ngaji muto kata kata ngaji na jukiti sous-préfet kany maire o darnu ko de le gollirde transport mbien be droit de femme ho radio nuko o hulti wiide ko buri muto ngaji temdere kay plaque ngaji mun en timmi to kita ton nokku baden ko le cercle sebe koro golleji mu ngintingol pom ben puddi aswer jabirende yu tiagal yolugul sukabe didon le samgul kata kata ni le mayongo mbien ardo commune o hulti wiide golleji di jukiti to aswer warorende to yurusu ton holtan wiide men ci lol ido bol fesagol palutimi altenere hande me ko buri unyaaji chapande jeddon sukabe be duubi tati ben fa lebbi chapande joyi e jene ben ngoni fesabe yalla buutude nyaaw buballa e maya maya sukabe wattu to wujidi catholique relief service faabiki golle o ci lol tato bol ngol yo nyande 16 septembre warurundu bangal tariki meden hande jahan ben nokku haabe tuguna yo hunde andande sanne le fina tawa haabe yo yondanki ben jodo halaji e kaltidalle yalla timminde basiji abdullah gindo yo andando tawangal haabe keddanama ko haali do fastango alcisse
le tuguna c'est une institution
tuguna o yo gollirgal do amen do minen haabe tuguna o wari ila haabe yumi e mander to so wari kani tuguna o abada ana dom ko selli hende tuguna o kaso ngeni jinama so bundu asama tuguna o woni nyibetedo tuguna ana hono gollirgal gal to kiti taete worbe jamiraabe kanyu en tam yaata tum wana pangaado worbe hore du fu yamirta yaari tum kina du mada woddo mo hebay duubi debbe e worbe fu tuguna wana nukutu hani yaade to toguna o kiti to habbe ta eten kiti ana ta eno dum yurto mawbe no wonta eteno di dutu toguna
o son rendu aussi au niveau du toguna
do en natimata zulal meden kirduja hande di on jaram hedade yo en kirujam